sekuseni ithola umusa wakho uma ikhubeka phansi wangibamba ngesandla uma ngilahleka indlela wangiholela ekhaya Pendula Yenhliziyo yami yonke Oh noma ngingasho kanane Hey uyawuzwa umoya wami Ngiyabonga ngothando lwakho
Ngiphethe izinhlungu izandla zami ziphelile inhliziyo yami ikhathazekile wena uyazi konke wena uyabona nami ngima phambi kwakho ngiphelele ngamandla kepha wena uyaphila wena ungisindisa
ngomusa wakho Nkosi
ngiyema namuhla sagwasi wena uyangiphakamisa lapho ngiwaphansi wena uyangibamba
umusa wakho mkhulu Ungaphezu kobuhlungu
Ngima phambi kwakho
Ngiphelelwe
ngamandla Kepha wena uyaphila Wena ungisindisa
Ngomusa wakho Nkosi
Like desert sand I need a drink From your sweet hand My spirit's weak My body's sore I need your love Mercy in my room, dust off my shoes. You carried me through. I came with empty hands. You filled them again. So I lift my voice above. Every
step says you are good.
Jehovah, siam tu misa.
We praise the Lord. We praise the Lord.
Jehovah, siam tu misa.
You are worthy forevermore. We praise the Lord. Hey, we praise the Lord. Oh.
Bread on the table. Peace in the room. Children laughing. Mercy in bloom.
When
so I lift my eyes,
hey,
to the giver of breath.
Every scar says you were here. Every step said you are good.
Jehovah,
hey,
Shem Tumisa.
We praise the Lord. We praise the Lord.
in a stormy sky, where do I run? Where do I hide? Fear it whispers. He tells me lies, but my heart knows the truth that never dies.
My rock, my shield, my strength revealed.
Jehovah,
God, I am.
Hey. My rock, my refuge,
my strong tower.
Like desert sand, I need a drink from your sweet hand. My spirit's weak, my body's sore. I need your love. take for your goodness sake. My spirit awakes. No. Izandla zami ziphakeme, inhliziyo yami vuma. Ungumsindisi wami, ungubaba ongapheli.
Uma ngibiza, uyaphekula. Uma ngiwa, uyaphakamisa.
yifike kukhanyeni kwakho. Izinyawo zami zithola indlela. Uma ngikubheka ngiyaphila.
Your mercy pulls me close. Your love rewrites my name.